show me what I'm sweating. Bama jwa tlanke ntsha ga mafatshe le nna ke totlash from kholo mama zala ra sawara o tlwe tswara scoop ke tse di ntshe ne ga la mo ga ka tletse tlanze ke sa itse wa sa thubi pelo teng pelo tswela ga zinga re show me swa ma pelo eish eish sini tsa ma bani ke khavi sa khar le nna ne sei bone ke khaga wa khaba lose it me show me ga taba tsa zaka flopping as a cool as that number at top. Yeah, story gets a big. My shit thing as a kid. Then I got my kids. Bumping that's a Lazaro. Joven shit, I got my king. The rapper, he got ball, but it's like Kuza. They show me hang as loser. What I'm sweating. They show me what I'm sweating. What I'm sweating. They show me what I'm sweating.
Le ka sere kwa tele rate zama ena re le khopele silo ha uwa le namana le rata dilo tso tletsentse di drama le hina
a re nyake silo molena lo di bona ga rena
wait lena wait
le bella mfilimi relax